KMD.
Opala Queen Queenin.
Ninewo 8.
Records. Seven.
Yes, I. Waikali lava shikusekesha. Mulafu ya tushi mingari tricha. Umuntu takutwala kwa uticha finisha. Nyose tumalia shibushola kuanisha. Imbita waya zati yo beauty. Ala chimono mutengo wa proti. Songa waka sofumi ya mosoti. Muna mate ya batani yo pantu. Fiakulia fiababu mbefi.
Ikana pancha di never repeat.
Fiakulia fiababu mbefi. Fiakulia fiababu mbefi.
Ikana pancha di never repeat.
You. Fiakulia fiababu mbefi. Kama kwa tazi wa fiababu mbefi. You. Fiakulia fiababu mbefi. Nevo 8. Ala kutumpo koweka sabulefi. Mulikolola iwe sokwele lenji. Kosi ya makuwa mila malova. Kamofia bachele la soi womfwa. Ngata womba na hui womba. Ngata spenda na hui penda. Umutu na sala limukwa na mutumba. Elofwa ya kuingiri lena paka bunda. Isala po mami. Iya kuvena bobu bajiko na mari. Mubili weka weka it's giving Malawi. Iya ba ipibila noti abanangani. Isa kupia fofaya, pizza noti fiwaya. Kunde kulukisha vide kutuwa lokota waya. Vela kusoba nyenge kakiwa kawaya waya. Mubili wa mabosi noti bakenda maya. Waikali lava shikusekesha. Mulafu ya tushi mingari tricha. Umuntu takutwala kwa uticha finisha. Nyose tumaria shibushola kuanisha. Limbita waya zati yo beauty. Ala chimono mutengo wa proti. Songa waka sofumi ya mosoti. Muna mate ya batani yo pantu. Fiakulia fiababu mbefi.
Ikala pancha di never repeat.
Fiakulia fiababu mbefi. Fiakulia fiababu mbefi.
Ikala pancha di never repeat.
Fiakulia fiababu mbefi.
Opala Queen Queenie. Amebita piu piu Queenie.
Fiakulia fiababu mbefi.
Fenta no fenta. Yeah, no mane choba mika puila. Selanga te tush te tequila. De kupa ule ikapawila. Broke nigga lupundu tatupakwila. Uli broke at I like them fiki. Ikala punch and he never repeat. It a six pack better na patumbo li fiti. Apali mani okambona legiti. Ngani mpia kamoneka shop shop. Batingari ashifie mpela gap. Ati make money bose yoni trap. Akakusheka faena ba shape up.
Waikali lava shikusekesha. Mulafu ya tushi mingari tricha. Umuntu takutwala kwa uticha finisha. Nyose tumaria shibushola kuanisha. Imbita waya zati yo beauty. Ala chimono mutengo wa proti. Songa waka sofumi ya mosoti. Muna mate ya batani yo pantu. Fiakulia fiababu mbefi.
Ikala pancha di never repeat.
Fiakulia fiababu mbefi. Fiakulia fiababu mbefi.
Ikala pancha di never repeat.
You. Fiakulia fiababu mbefi. Kama kwa tazi wa fiababu mbefi. You. Fiakulia fiababu mbefi. Yes I. Ninevo 8. Dola machine.
I'm cheese on the 1-2s.
Black in my light.
I'm Fuji.
Nanda na vina.
Team 8. Woo! Navambi. Navambi. Navambi, Navambi, Navambi.
KMD. Records.